neutralizer.
Masikini anafuba, anafuba, anazeeka yule mwenzangu. Amin, anavyochunda, anachunda. Nimeondoka na nyota yangu, nafsi lichoka madhira.
Oh, madhira
ya punda sona fadhila.
Oh, fadhila
nimempata wanje madhamira.
Oh, dhamira
wakufunga magoli swabila.
Oh, dhamira
shata, shata,
shata,
penzi limetaradadi. Sina shaka,
shaka,
inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha,
kwetu mambo maji, maji. Baby washa, washa,
washa,
waambie wanosubiria.
Nipo, nipo na e,
bado tupo sana tu.
Nipo, nipo na e,
ndo kwanza tunayanza.
Bado nipo, nipo na e,
wenyewe tumesha zoeana.
Nipo, nipo na e,
mi bado nipo na yeye. Raha, raha mustare, sijaomba napewa, nifikishwe nitosheke. Raha, kila siku shere, jamani na nyenyekewa, eti nile nikogeshwe. Penzi birika, yake sifa, nikimiminio, animeshikwa kwenye kichwa paka masikio. Mambo tartita, ulichosusa akula mwezio. Mwana na sifa ananipapaja kwa kipapatio. Amekupenda mama, tulia, tulia, tulezi tujana, dunia, dunia. Mambo ya wanadama, muuzia, muuzia. Wapasuke bandama, sindano isha waingia. Shata, shata,
shata,
penzi limetaradadi. Sina shaka,
shaka,
inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha,
kwetu mambo maji, maji. Baby washa, washa,
washa,
waambie wanosubiria.
Nipo, nipo na e,
bado tupo sana tu.
Nipo, nipo na e,
ndo kwanza tunayanza.
Bado nipo, nipo na e,
wenyewe tumesha zoeana.
Nipo, nipo na e,
mi bado nipo na yeye, yeah, yeah.